munaasabadda la qoobaday degmada Bardaale ee gobolka Baayo waliba la ka daafuraayo furitaanka macadka Al-Xikma oo la ka barado doona shariicada Islaamka iyo walbarashada aasaasiga iyadoo wal ka barado doonan owlaad fara badan kaasoo baahi weyn la qoobaday degmada Bardaale. Furitaanka munaasabadda macadka iyo waliba ku qayb galay culimaahudiin, aqoonyahanno, waalidiin iyo bulshada qaybasha shalgadisan iyo owlaadda la ka bilaabay macadka inay wal ka baradana. Waxaana kumadee culimmadii iyo waalidiintii ku qayb galay munaasabadda iyo waliba iyo sheegan intay macadka mise walbadan ku bedela doonaa hanaanka walbarashada dhiniga iyo shariicada Islaamka degmada Bardaale iyadoo u mahadnaqeena dadkii aasaasi macadkana.
Macadkaas oo bilaabo doon insha allahu dilaahro oo Al-Xikma maybal ka bara doonaa insha allahu culimmada diiniga ee ka bara doon oo shala ama shishab tabsan ee ka bara doon. Mahadkaas may baa leeyahay waqti la gadaa oo ilay oo kooban saas oo kale muddo ah lagu qalan jibiyaw ama lagu dhamaayo ilay. Mahadkaas muddo la gadaa may buu ahaa jimcaha kamis yalla la gadaa insha allah oo bani suutgal muddo lagu dhamaayo may banaa doontaa saddex san yana doon hadii ilaahay in suutgal madaas ka dib laankii oo saddex san ka dul qaado ka sabar oo dhamaayso oo ka qalin yibi may baleeyaha shaada wala marinka oo aan dhaka maas dug sar oo iska seedaw meel wal barashada si jaamacad wala leeto ka seedaw ya li wal marinka insha allah anta sabulshi hanjeediye may ba naftay naftin daarmay inuu soo qayb gaadana iyo sin dar daarme
golay may ba xafladan tan ka kulanayso wal madabani sheegeen maad oo la kabaradaw culumta sharciga ya insha allah magaalada ku usubiya xafladiisa tan kulanay oo furuq ah ee kulli ilaahay oo bani suurta geliyay insha allah furuñi ee waana may la kabarado doonaa sadex culumada bani sheegeen diinta la kabarado doona culumta shariga aan waadi ku shal duun ee bulshadana insha allah may balanaha si gaar ah halan ku qayb galo insha allah taala tan gala dadka dhalinyarada ah oo deegaanka ay mayba ka buraarijiyay inay diinta la barado ahmiyad goon ee leeta dadka jiilka ah oo wadanka maybu aha atag usub dadka shaabka ah oo marka mas'uuliyad mayban ku baahanyahay inaan diinta barano wadanka badbaadadiisa ku qayb galno qofka hadii uu wal barado wadanka aan fahay dadka aan fahay maybu bulshada aan waday dhon aan fahay tan kale mayba lambarday lagniyooday cilmiga in ikhlaas horta ilaahay dirtiis ku haado mayba waa hadagniyoota may kale lagniyooday in nafta in jahli lagu saaro cudur xun ayaa nafta ka jar oo jahilnimo jahligaas nafta in lagu saaro tan kale wali aad barti in aad shakhsiyada ka amal falaasa isla muddo kale ko dambeeyo in aad deer siyaas in lagniyooda
degmada Bardaale ee gobolka Baayo waliba ay kumidanta degmooyinka sameeyaa horumarada dhinigyada walbarashada iyo adeegyada bulshada muhiimka ah.